Masha Iwe.
What music? Ebeezy.Kosha.
Sean Morgan on it. Son of the big league.
Chris.
I remember those days. Back in the days, nyumba yopa da my guest. He used to come and chill at my place. Zuwa kulo wacha kuja oza kujez. Nina lilova. Getting you flowers, I couldn't afford that. Nika kuyende tapasi na libe mota. Na kukone tako munyumba yodonta. I just wanna thank God for the woman he gave me. Wanga ni teni pateni. I see a mother in you, dizingu panga renew. Dili nawe nawe mpaka uza nene ya kutika iwe unalipompa. Sunanditawe iwe unalipompa. Pomwe ya kanyoza kumate ndine lofa. Unalipompa, bompa, bompa. Dikufutika iwe unalipompa. Sunanditawe iwe unalipompa. Pomwe ya kanyoza kumate ndine lofa. Unalipompa, bompa, bompa. De, dizeku wana daily. Kulikose na iwe. Singa kusie mwaliwe. Bumpa, bumpa, bumpa. De, diziku wana daily. Kulikose na iwe. Singa kusie mwaliwe. Bumpa, bumpa, bumpa. Cha. Unali bumpa batanal. Niku mango vala tisheja maganas. Ankati undi siyo na kanal. Dijija wacho mweti na vanal. Ina sama, ina winter, you wedded. Come rain, come sun, you wedded. You taught me new dawn and pill. Ja ja na bakulila kwa inel. This life that I've never seen before. Osea nandi tawa nali visible. Unali nane situation ili critical. Uje salale yanga panangili ili. Kukutika iwe unali bompa. Sunandi tawa iwe unali bompa. Pomwe ya kanyoza kumate ndine lofa. Unali bompa, bompa, bompa. Dikufutika iwe unali bompa. Sunandi tawa iwe unali bompa. Pomwe ya kanyoza kumate ndine lofa. Unali bompa, bompa, bompa. Diziku wana daily. Kulikose na iwe. Singa kusie mwaliwe. Bumpa, bumpa, bumpa. Diziku wana daily. Kulikose na iwe. Singa kusie mwaliwe. Bumpa, bumpa, bumpa. Dikubutika iwe unalipompa. Sunandi tawa iwe unalipompa. Pomwe ya kanyoza kumate ndine lofa. Unalipompa, bumpa, bumpa. Dikubutika iwe unalipompa. Sunandi tawa iwe unalipompa. Pomwe ya kanyoza kumate ndine lofa. Unalipompa, bumpa, bumpa. De, diziku wana daily. Kulikose na iwe. Singa kusie mwaliwe. Bumpa, bumpa, bumpa. Diziku wana daily. Kulikose na iwe. Singa kusie mwaliwe. Bumpa, bumpa.